sai le amatanga le upu, sai le tua le upu, o le tua foi le upu. O ia lava sai le tua i le amatanga, e ia faya mea umalava. E ai foi se mea tasi na faya ele i faya e ia. Sai ate ia le ola, o le ola foi, o le mala malama lea o tangata.
Sai malo awa senu mana imo sagoa Fetau ima na falua Uringo lo ulo wa fai mai upa ule tagoa Ai awa te whanua toa Fai mai fai hoi ole toa Tari langi se ao mo sagoa Tai ao lega tani fianga ima le ata Ma vae le toto masaha Tuwe manu Ai leo le mala Umana ia tato tangata Zumbia le mala mala
Ole vingo le tua mai ele au telefon au telefon pour le tune youth ale ekalesia e fakasa tera tu ya e tomu ele vingo le tua ele nei vai ngole aso le nei au li macha ngofie o tatu au le mai ele lo fo malanga le leio le tatu ali i maru tatu faola Yesu Kristo ele nei fo ia so lulu o taita i mai lo to soifua Ya mai se fo yo song na yola wo ta tu to felo ye fo ilunga o le ta tu por kala me pion masani ai i a solulo vaya so ta tasi ya o le samo so i fu amalo loina e se le ta wo le por kala me ta long long o le ta tu wo tu nu i tu langa ta le so i fu amalo loina ya wa a le leila vo le so i fu amalo loina ya e le lei fo i ona fa nga solo le telo fu fuanga Nga luenga ia maso se ti utolo fenga yai ia ita tota itasi uilea kwa talo fatu le swafa man malo Yesu lo utopa ia malo utoma malu e ilavalo utali tonunga ia ole naolo o solonga le leimea uma inga luenga olo fenga yai ia lutatu watunu ia mesefo inaifana u olo fenga yai mala toutuanga ma ia waunga ole vaya sofo ia unatuaya aifo ila ia e malo lava tamaiti Ma lole alofa ya yo el tamama lchina. Ya, oa, o efeso soani y faingo nga luenga. Y na ile fale, ya, pele hay. Le hay o tal tono lo va pena una soani tato. Ya talusia a o tele y el faingo fea u le fale. Ya, el aititi la vale taimi e faro e matamataliti vima fa il telefoni ya maisi tulanga uma fa pena wilea ya tato wanga istato musika o te ilole taimile nei mana o mia lava ia sina tama vave fo ilea ya fanu file mua ifo ilo tato watu no fenga ima ngaluenga maisele malu luono nei vai taimi mana nei vai ngole aso
raga, 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 raga. I hear in, they're singing. Raga, 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 raga. They're chanting, oh, they're shouting, raga, raga. Even when I move a little closer, raga, raga, but we ain't close to the speaker, raga, raga. Turn up me radio louder, raga, raga. You know. Not to be left out, I must get hip on this thing. All these cackle adult songs, you know that I would like to sing. How the hell they sing like that and don't bite a hole in a tongue? Like Arabic and Hebrew language, who need us just how it sounds? All I hear is put me ear close to the speaker. Raga, raga. Turn up me radio louder. Raga, raga. You know, I just can't decipher.
Oh. Raga, raga. Au ka mai awha a ngai oi e kua inga musika i ele chino a i taimine yura malulu e umange ma kua i e afua a ia ai o musika i e manau mi ele taimine nei. Ngai fa no file mo fo im fata sima we afia ngai manga luenga ai ole tatu por kala mele asole nei ole tatu wanga ile soi fo mano lo ina seleni io e financial health ah o afia nga ole soi fo mano lo ina ona ole paketi paketi ino le seleni e ia ile events le lo fa ile as fa ile verso nei tala tua tayao. Faiele i oi o Tara Town Centre i le tatou taruanga whātau, taruanga whātau nai o Tara. La fai le tatou event lea o le Community Connect. O le tamu fai lea o au unanga taitasi ina ia, ia i se so o tanga ma o tatou tangata. Ina ia le lei le connection, lei le so o tanga, ma ia nofo si le fia e lo tatou atunu, ma isi le tatou community. Le tele o services SS o lo o iai i tono le tatu community peitai i le o si le fie le tō tele a lea lao. La unga nama nfa mo e mo le tatu events lea o le community connect aso for Rayleigh. Ta le tula se fulu a mata lo tatu tono le town centre a ma a no no ma ngili a o tara a town centre o tara. Osso e lo tatu les farelli nei. Ah, ya, tatu wanga, ya, Mr. T, maybe not for mai. Let's go.
aso atau ulo manao ay manatua ele malo ele uma ya elo e manatua peo folinga baby na pomaile ase upusa
for my mayor, Mr. T, the one and only, the OG. Yeah, mumole chulo fa ngol por kala me. Yeah, chau chau malavalo fe ngai mga luenga. Iso se tiute. Yo, amu yau chole na lo chono chau ofisa. Ah, olo ya ya chau hita. Fa ma fa na fa na yo chau ah. Ya ma chau ye fe ngai mga luenga. Ifa for the malu ro le sabili. Ya malo le ono sa ele fa ingo fie le tatu sa ili malo au male po fe ngai manga luenga ya wala va lo tatu wo si a inga ya meso le tatu ino tatu wa ingo lo fa mo le mai sa mo a mo le tolo fa ga bo o tau malava ma ya li mana ya ya mala au fa ingo luenga lo lo mato ma futa i tono le mato studio o le tamai tai o malui fale ya male ali o vini ray ali inui ina wa se male tai mito se full minute cha le o le tu la lua se full minute o cha le o le tu la lua il ne foi vai ngalo o uli o wani ngalo le sa facile sila tu le tato fa moi moi le se for riley o tala tu ata ya le i o tara town center o le community connect afia moi matala maya au e tatou te mafuta fatasi o le a iaia tatou fafiafiaga iaia tatou giveaways iaia tatou vouchers ia o loo iai foi le tatou health check siaki ai lo soifua ma loloina e leai sitotogi ia ma le tele lava o tatou providers o le a iai faanofo filemu ai foi ia ma fesoasoani atu iā te oe i nisi o aunaga lou faapena ona available I totono le tatou community a e loo sila fia e tatou a ia tatou wangai tina favifianga falanganu fasamua falatai malatou favifianga famanatuina o le tutotasi o Samoa tutotasi o America Samoa.
Bye. tapua inga. Pake yaile a inga kawa anga palela kaimana kama a inga. Pareto tanga lale ua ave I Amerika. Tata manapanga anu, ua ke ua ponga inga.
Falanga no umai le fianga falela tai po falela town e na watu e famine tiona talo le tula e lua e le ne foi vanga o la uli e moi lava o le fianga fa samua fa fianga falanga no peitai es le mana yo le fe au a falso e fu malolo ina le lalo a fifi me tonu a I le ofisa o le fale mai mtanga lwenga le soifua malolo ina Awa tatou te fata mala. Awa ni o tatou manatu ma ma ilo tatou vala awina. Ia le lei ona fatino tatou tiute ia o tatou alo lofa ia o tatou tangata peanga ia tue vai fomai. Ai meise peanga ia tu ia ua maue ia ingase ngase ia o tatou maua le loto fesoso ani. Ia o tatou maua fo ile ono sai. Tatou ye ngā lulue matau tuole atu no utonu. O matanga luenga soi fu maloloina ono sai yoi aya ya le taimi fu ingale sa ya tuai ia le tangata ia te oe ai mana o mia lava lo tato ono sai awa tato te so ona ka ko so hard fa fa le mu ina tangata fa le mu ina tangata ya mana tua o so tangata le volela tu fa le ma ya na lo tu ona ol nai ma wole ma watu la changacha olo mawole mai ai fafitawi mai ituainga yoi foreign foreign le pele wa expire le ai ke tu lo lava nganga na a ai otacho ta tau lava ona lava lo sa ya ya lo fa tu mo tu uma lava o lo nga lu le matau tu ala tu no tonu ya ntanga lu nga so fu mala lo ina pesele mo e a your smile o la smile la nga
Your smile cheer me up when I was lonely. Oh, oh, le la le le, I very find my cellula le le. Your smile cheer me up when I was lonely. Oh, 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 le la le le, I very find my cellula le le.
Who is on the track, man? My idea, who ain't got a idea?
So sorry, I'm never gonna make you worry. There's no more, no more lies. I promise you, I'll be good this time. I promise you, I'll never, never make you change your mind, or even to make you cry, or let your tears wanna fall on the ground. Say, I'm gonna make you proud, girl. Let's get our life in motion. Hope for two little beautiful girls. This life is so magnificent. Everything is so positive, so passive, so beautiful. This time is waiting for you.
Your smile. Cheer me up when I was lonely.
Oh boy,
oh le 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 le, I'll be able to find my cellular le le. Ooh yeah,
just
smile.
Cheer me up when I was lonely.
Oh boy,
oh le 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 le,
I'll be able to find my cellular le le.
Your smile, Lokolang remix. Sina ua tatu no le chula elua ah. Ole vesili lia ole ale winga o lau tala e a fia i ele soifua maloloina pe a le lelei le paketina o le sele ni. Ah, ia ole na. Ole vesili na mo tatou umana vele a sele ni. Ma utel tonu le ngai malama uma tatou ule vesili lia. Ma le mataa upule ole tatou porkala mele a sele ni. Ole tulanga fali tonu le soifua maloloina. Ina ua le lelei i ale... Va inga o le seleni, po le pakete ina o le seleni ma tūlanga va pēna. Ia, e tatalo o tūla ilu tātou o tūnu. Tātou, tātou mā futai le aso Asparaili i le Otara Town Centre, tāle tūla esifulu a mata ilo le tātou a Porkalame o le Community Connect. O le tātou Porkalame, tātou filoa i le tāo le Asparaili, va manuia le atua i ngā luenga o lo feanga iai. Ia, li a mana ia. Maya, malu ifale mavini rain, o tato por kalame soifua maloloina. Mo e Samoa, soifua ya.
singing in my sleep. From the mountains of fame to the river so deep, I must be looking for something, something sacred I lost. But the river is wide and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. I've been searching for something, taken out of my soul, something I'd never lose, something somebody stole. But now I'm tired and I don't wanna walk anymore. All the best to take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night. Ooh. Not sure about life after this. God knows I've never been a spirit. Man, baptized by fire, I wade into the river that is running to the promised land. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth.